Trigger Records. Elohim, Mungu, Mungu. Aya sasa kaeni chini mtafune karanga ni wafumbulie mafumbo. Yesu ametenda kwangu kwa ukubwa yaloshindikana mwanzo. Saa yangu imeshafika sasa amefungua milango. Ametundika mabango, amefanya matangazo. Yesu amenivua usongo, kakomesha masimango. Kwa watesi sasa hili ni funzo.
Mambo ni fresh, hapa sitoki, nimefunga break.